uma izinto engahambi kahle la khona sibhekene nokuvivinywa la khona kunodweshu mhlamba ke sithi nje umphathi wakho asemsebenzini unenhliziyo ebukhulu kuyamangalisa indlela ukubuka kwethu okuvese kube kuncane ngakhona uthola ukuthi besicwala umagcula namandla enkonzweni kodwa namhlanje aphenduka umlotha angikubingelele phinde ngikwamukele futhi ngosine fresh ngokusibalo bhithingema ngumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works udweshu noma ngabe lusekhaya emsebenzini ngomakhelwane noma ngabe ubani kodwa lona nje luba nendlela olwenza sibuka izinto ngeso elisabalele kuvese kuvuke nokuzazi kithi athi umuntu angimele ukuphatha ngalendlela kumele ngiphathe kweglass yamanzi mina uqo ikakhulukazi emsebenzini lokho kuliqinise elivamile esigabeni lakhona kuhlobo lomsebenzi olubukeka lungekho ngqo ekuphakamiseni ukholo lwethu kulo Jesu esimvumayo. Kahlehle, abantu abaningi banokholo lwabo kwelinye ibhokisi, ebese kwelinye futhi banempilo yomsebenzi. Wena ungafunga ukuthi izinto lezi zingahlanganisa nhlobo, kodwa kunjalo. KwabaseKolose 3 verse 23, konke enikwenzayo, kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzela inkosi qha, hayi abantu. Ngamanye amazwi, noma ngabe yini oyenzayo, yenze ngokwezinga eliphezulu, yenze ngokuba excellent, yenze ngendlela lethu udumo egameni lika Jesu, ngoba phela into engaphansi kwalokho kuyoba kukuba ngumzenzisi. Ukusho ukuthi uyakholwa inkosi yamakhosi, ngombuso wababusi, ebese futhi uthola ukuthi ngelinye icala ube wenza umsebenzi ngobudlabha nobuvila, okwedlulele uphinde ungathembeki. Ukuba ngumzenzisi kanye phela lokho. Umhlaba phela uyamzonda umzenzisi. Okubi kakhulu ukuthi ukuzenzisa kwethu kuhlazisa igama lika Jesu. Ngakube yilokho kanye yini esifuna ukuphetha sesikwenza na? Ngakho hlobo sami, noma yini isandla sakho esiyithintayo, yenze ngokwezinga eliphezulu, ngamandla akho onke, konke okwenzayo, ukwenzela inkosi yamakhosi nombuso wababusi. Mnike iqholo, mnikeze honor ngokuthi usebenze ngeexcellence. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma uthanda ukuthi uthole lama-clip nge-WhatsApp, nansi inombolo ethi WhatsApp. 067-706-0077. So thokoza ukuthi sikusize. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Kuningi oyokuthola kuyo. Inkosi mayigcine.